washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah 5 bisha abriil sanadka 2021. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iin.
dadka haddaanan soomaalida intaynan isu imaanin aynan ka wada hadlin arrinkan, runtii waxa waa dhibaatada aad u badan. waxa dilayna ajnabi maaha, waxa dilaynaya waa caruurtii soomaalida. soomaali soomaali dilaysa 99.9% arrintagnana qabiil isku leynaya, waxa isku leynaya xaafado iyo hebel baa xaafadda lagu dilay revenge.
kaasi waxa uu ahaa xasan cabdulaahi xasan duke oo adeer u ah wiil soomaali ah oo lagu dilay magaalada toronto ee dalka kanada. waraysi ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida wadahadalladii webiga nile oo dib u bilowday, ku dhowaad 100 qof oo booliiska britain ay dalkaasi ku xireen, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur.
dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ciidamada eritrea ay ka baxayaan gobolka tigray ee dalka etoobiya, iyadoo la sheegay inay halkaasi u tageen si ay garab u siiyaan milatariga dowladda etoobiya oo la dagaalamaya xoogaga tigrayga. warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya ayaa lagu sheegay in ciidamada eritrea ay bilaabeen inay ka baxaan gobolkaasi, ciidamada etoobiyana ay la wareegeen gacan ku haynta xuduudaha dalka etoobiya. ilaa hadda ma cadda tirada ciidamada eritrea ee weli ku harsan gudaha etoobiya. dowladda etoobiya ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa wajahaysa cadaadisyo kaga imanaya wadamada caalamka tan iyo markii dagaalkii gobolka tigray uu ka bilowday horaantii bishii noofembar ee sanadkii 2020. xiisadan haatan ayaa la aaminsan yahay inay ka kacday markii dowladdu ay joojisay doorashadii xanuunka coronavirus dartii, xilligaasi oo gobolka tigray laga qabtay doorasho iyaga u gaara. booliiska dalka britain ayaa sheegay in 107 qof xabsiga loo taxaabay kadib markii mudaharaadyo ay dad badan isugu soo baxeen ay magaalooyinka dalkaasi ka dhaceen saacadii lasoo dhaafay. mudaharaadyadan ayaa lagaga soo horjeeday dowladda oo kordhinaysa awoodda ciidamada booliiska. mas-uuliyiin u hadashay dowladda ayaa sheegay in mudaharaadyadan lagu dalbanayo in dowladdu joojiso sharciyada awoodda booliiska lagu kordhinayo in intooda badan ay u socdaan si nabadgelya, dadkuna ay kala fogaanayaan si looga hortago in uu sii faafo xanuunka coronavirus, balse dadkaasi ayaa loo xirxiray sababo la xidhiidha rabshado magaalada ka dhacay iyo qaar ka mida dadkii mudaharaadayay oo weeraray ciidamada booliiska. ugu yaraan 10 sarkaal oo booliiska ka tirsan ayaana la sheegay inay dhaawacyo soo gaadheen, inkastoo dhaawacyadooda badankoodu ay fudud yihiin.
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warka caalamka noo soo jeedinaysa. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. waxaa soo kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka covid-19 deegaanada galmudug. ilaa iyo 9 qof ayaa xanuunka ugu dhimatay deegaanadaasi 48 saac ee lasoo dhaafay. haddaba wariyaha galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir dowlaha caafimaadka galmudug axmed mire faahfaale.
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid, adiga iyo madaxda iyo shaqaalaha v o a-da waa u mahad celinaa. runtii waxaan rabaa inaan kuu sheego caabuqa coronavirus deegaanada galmudug si aad u ballaaran oo ugu soo galay, faafitaan xoog lena uga wadaa. 48 saac ee ugu dambeysay 111 case ayaa la diiwaan geliyey oo qofka laga helay. waa dareemi kartaa nambarkaas intuu leegyahay. runtii deegaanada dhanna waxaa laga soo sheegaa dhimasho aada u fara badan oo calaamadihii iyo maaragtay waxyaabihii coronaha lagu yaqaanay dadka lagu arkaayo, dadka badan oo dhimadadka ugu badan oo dhimanaana ay yihiin dadka waayeelka, qabuurahaas aadaa maaragtay dadka loo duugaa. dadka dhimanaya oo la xaqiijiyey oo la baarana 48 saac ugu dambeysa waxay noqdeen 9 qof ay noqdeen. laakiin magaalooyinka caawidwaaq iyo gurceel iyo gaalkacyo iyo galinsoor dad aada u badan ayaa ku dhimanaya oo calaamadaha laga soo sheegayo. marka waxaan dhigi karnaa cudurku si xun ayuu hadda u faafaa deegaanada galmudug u faafaa.
maxaa sabab u ah oo hadda xawligan keenay?
laba arrimoodba sababay u yihiin. Arrinta koowaad waxay tahay wacyigelinta bulshada, wacyiga bulshada ee arrinta cudurkan ay ka qabaan oo aada u hooseeda, taxadar badanoon jirin. Waxaa dhacaysa qof cudurkii qaba oo laga helay oo inta baaritaan lagu sameeyey inuu cudurkii qaba loo sheegay inuusan guriga isku karantiilayn, sababtuu xarumo karantiila jira oo aan diyaarina wasaaradda caafimaadka diyaarisay. Xarumahaas waxaa loogu talagalay in la dhigo dadka xaaladooda adag tahay, laakiin dadka xaaladooda aysan aada u adkayn waxay isku karantiilaan gurigooda. Dadkii markay iskarantiili maayaan oo qofka soo qaba waxaa laga yaabaa inuu bulshadii la tacaamulo, magaalada soo aado, meelihii laisugu imaanayo tago. Wacyiga goobaha laisugu imaanaa uma fiicna, oo dadku inay u hogaansamaan fariimaha caafimaadka aada u adag tahay. Taas waa qodob. Qodobka labaad oo faafitaanka sababaana waxay tahay resourciga waa dhaqaale oo wasaaraddu haysato oo ay ku faafi karto wacyigelintaas iyo bulshada in naga taxadaro cudurkan faafitaankiisa, ama ha noqoto incentive-ka shaqaalaha ka shaqeynaya xarumaha karantiilka, ama ha noqoto shaqaalaha wacyigelinta ka shaqeynaya, ama ha noqoto qalabka baaritaanka oo maaragtay lagu baarayo cudurkan, iyo dhammaan waxyaabaha imkaaniyaadka u baahan iyo sabalaayga loo baahan yahay oo dhan oo iska yar. Labaasa arrintaasa weyeen.
Hadda waxaa jiray deegaano qayladhaan xoogan ay ka jirtay sida Xeraale, Cabudwaaq iyo Gaalkacyo oo mararka qaarkood laga deerinayay xaaladda dadka xanuunkan u dhimanaya. Marka haddii aada ogaateen tiro guud ma laga hayaa toddobaadkii ugu dambeeyey inta ruux ee u dhimatay caabuqa covid ee degmooyinka Cabudwaaq, Xeraale iyo Gaalkacyaba?
Dadka dhimanaya laba qeyb isugu jiraan. Dad waa dad baaritaan lagu sameeyey oo testigii laga qaaday oo in positivekiin ogaaday. Dadna waa dad aan laga qaadin oo fursad loo helin in testiga laga qaado laakiin dhintay, balse bulshadii markii dhintaan kadib isku duwayaasha degmooyinka Xeraale iyo Cabudwaaq iyo Gaalkacyo iyo dhammaan shaqaalaha caafimaada noo jooga, shaqaalaha caafimaadka qof markuu dhinto bulshadii dib ula xiriiraan, dadkii asaga la joogaa baaritaan lagu sameeyaa haddii la heli karo available tahay, calaamadihii laga warsadaa qofkaas uu lagu arkay. Dadka marka lasoo report gareynayo oo dhimanayo waxay u badan yihiin dad calaamadihii laga helo laakiin aan wasaaraddu inta baaritaan ku sameyso aysan aan la xaqiijin in cudurkii laga helo positive. Deegaanadaas marka dhammaan, ama Xeraal ha noqoto, ama Cabudwaaq ha noqoto, ama Gurcaal ha noqoto, ama ha noqoto Gaalkacyo, anagu halka waxaan ku dadaalna waxay tahay in wacyigelin xoogan loo sameeyo, shaqaalaha caafimaadka meel jooga ay wacyigelin xoogan sameeyaan, iyo in maaragtay riboot joogto ah oo deegaanada ku saabsan galmudug oo dhan la helo oo beejka wasaaradda lagu daabaco. Marka 4-6 saac kasta dadka la baaro inta qof cudurka laga helay, inta cudurka u dhimatay intaba, iyo inta suspectiga intaba wasaaradda beejkeeda lagu daabaca walba intana lala wadaaga.
kaas waxa uu ahaa wasiir dowlaha caafimaadka galmudug Axmed Mire Faafaale. Wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
allahow naxariiste Haabiil Axmed Cabdilaahi Xasan oo ahaa 20 jir Soomaali Kanadiyan ah ayaa galabnimadii Sabtida lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Booliska magaalada Toronto ayaa sheegay in allahow naxariiste Haabiil rasaas lagu furay xilli isaga iyo qof kale oo la socday oo dhaawacmay ay marayeen agagaarka wadada Dixon ee magaaladaasi Toronto. Sida booliisku ay sheegeen, ilaa hadda waxaa laga shakisan yahay weerarkaasi inay ka dambeeyeen laba qof oo madow ah oo da'dooda lagu sheegay inay u dhaxayso 20 ilaa 25 jir. gaarigii ay wateen iyo laba baastooladood ayay booliisku sheegeen inay heleen kadib markii eedaysanayaasha ay shil galeen xilli ay ka baxsanayeen booliska, kadibna ay ka carareen baabuurkii ay wateen. Wariyaha v o a dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa faahfaahinta warbixintaasi noo haya.
ina lilaahu ina ilaahi raajicuun. waxaan si tiiraayan lagu tacsiyanayaa geeridii ka timid ina ka hadeer ku ahaa walaalka dhalay Haabiil Axmed Cabdulaahi Xasan Tuke. arrinta sidai u dhacday waxay ahayd gurigiisii jooga shalay, laba inan ayaa lasoo qadeeyey, uu soo qaaday, wuxuu soo durub gareynayo around 5:30 PM ay guriga kasoo baxeen. sida wax u dhaceen allah yaclamlaka, sidaan ogsoonahay ogaalka aan wax ku hayno, guriga baarkinka lagu sugayay maraalada soo baxeen, gaariga soo qaateen, iyagoo drive gareynaya jidka dhexdiisa, top lightka Scarlett iyo Lawrence ayay nidaamkii dambiilayaasha xabada fureen. walaal naxariisto, inkaa adeerku haanay spalk ambulance markii qaadayeen ay telefoonka dhigisay aabihiiba ku ambulance soo celo carre isbitaalka ugu tagay saacad ka dibna la naxristo ilaha u soo dhaadinta
waa tahay xasan allah u naxristo marka ma la ogyahay sababta habiil allah u naxristo loo bartay maaysan
waxaan ku sugeynaa wixii macluumaada booliiska wax information aanu hadda hayno ilaa iyo hadda ma hayno laakiin nasiib wanaag gaarigii dambiga geystay laba bilood kadib meesha accident ku galeen tiyalla xaqii baa soo baxay laakiin way ka cararan gaarigii meesha ku burburay taas dowladda waxay wateen 2 lorry gun ayaa laga helay meesha iyo mid kale MT ah waxaan u badnaayeen ilaa iyo raadeen bakaas baawarka labada dhinac waa laga degay front sidekana waa laga degay back sidekana waa laga degay marka ilaa 3 iyo wixii ka badan 2 iyo wixii ka badan waxaan oran karnaa anaga ilaa 3 qof waa inahayeen laakiin dadkii lama hayo way baxsadeen baabuurkii la hayo booliska xalay markaan la xirin waxay yidhaahdeen haddaanu gaarigan stolen ahayn we have evidence marka iyagun baan ka warsigeynaa xalana meydkana iyaga qaatay waxay u qaateen autopsiga xilay yidhaahdeen ilaa 3 days ayuu kusoo kulergaroodi karaa dowladda markaan aasano oo meydka astrona kadib baan waxaan samaynaynaa wixii dhaqdhaqaaqa sidaan ku heli lahayn fanoonka dibiilayaasha geysteen
waa tahay xasan allahu naxariistay habiil axmed cabdullaahi xasan tuke qof noocee buu ahaa da'diisa waxbarashadiisa bal haddii aad dadka ku dhageysanaya u faahfaahiso
runtii habiil aniga waxaan la hadlayay wakti dilka dhacay around 2 o'clock duhurnimo anoo rabay inaan yidhaahdo aabihii dhibigu yiri ma joogaado habiil wuxuu ahaa nin aad iyo aad ummadda dhan waa taqaanaa very shy person ah cilad badan adkaadan ciyaal iskuul ah oo collegeka isu diyaarinaya 5 ciyaalo walaalah ayuu wuxuu yahay qofkii labaad runtii kelmad hadal qof kugu soo celin kara xishoodkiisa need ku gaarsiisan yahay xilli ahaa naxariista jan allaha ka waraabiyo ta wixii informationa kaleta waxaan banaan ka dhacayaan waxaan ka qaban karnay waxaan ognahay midna maladek waxaan leenahay ilaaha nagu ammaansada meesha habeel uguma horeyn qof la dilay ugumana dambeynaya sida aniga aan qabo
xasan tuke waxaa jira dhibaatadu dilalka dhalinyarada way sii socdaan dhawaan fall staff ayaa cunug isla da-daas allahu naxariista habiil ama 2 sano iyo sanad ka yar lagu dilay soomaalidu waxaad moodaa weli dhibaatada dilalku inay socdaan maxaa la gudboon dadka soomaalida si dhibaatadan dhalintii halkan wax ku baratay mustaqbal laga sugayey sidaan loo dilayo maxaa la gudboon soomaalida ay kula tahay
waxay la tahay horta soomaalidu waa inay horta iyaga sii maadaan horta cudur dadka caafiyay ayaa jira xilligan runtii aad bay waadagtaa sida laisugu yimaado laakiin ithink waxaan qabaa aniga teleconference inan sameeyo lagu wada hadlo waxa la beegsanayo la dilayo waa dhalinyaradeeni oo from 16 ka bilaaw ilaa 25 years old ah naxariista janaalahaasi iyo habiilkoo 20 jir u ahaa walaalkii ka weyna hadda ka horna waa la dilo asna 26 jir ahaa 3 sano ka hor marka runtii dhibaatadu way badan tahay saan u sheegay habiil waa laga horeeyey waana laga dambeynaya marka haddaanan soomaalida intaynan isu imaanin aynan ka wada hadlin arrinkan runtii waxa waa dhibaatada aad u badan waxa dilayna ajnabi ma aha waxa islaynaya waa caruurtii soomaalida soomaali soomaali dilaysa 99.9% arrintagnana qabiil isku laynaya waxa isku laynaya xaafado iyo hebel baa xaafadaa lagu dilay revenge marka haddaanu waalidka talaabo qaadin ayna booliiska la hadlin sida aniga aan filaya there is no strong communities ku xiran magaalada koonto jira wixii communitaa jirana dadtooda raacdeen oo waxay qabanayaan waxay sameynayan midna ma jirto waxay ku xiran tahay familiska iyo waalidka inay isu yimaadaan ay ka wada hadlaan
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan qaramada midoobay iyo khuburada horumarinta iyo korriinka caruurta qaabilsan ayaa sheegay in geediga badan ee qoysaska caruurtoodu ku jirto xilliga waxbarashada hoose iyo dhexe ama dugsiyada caruurta loo kala bedbedelayo ay ku keento saameyn aan habooneyn inkastoo ay ka helaan waayo aragnimo iyo saaxiibo cusub haddana waxa ay la kulmaan caqabado isugu jira dhinaca maskaxda habdhaqanka iyo weliba waxbarashada sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa warbixin arrimahaasi faahfaahinaysa
quxuuntinimada qoysaska kala taga saboolnimada iyo ganacsiga xuduudaha iskaga gudbay ayaa keenay in waalidiin badani ay si isku dhowdhow uga guuraan deegaan ay la qabsadeen caruurtooda aan qaangaadhka ahayn iyo dhallinyarada ku jirta dugsiyada sare iyo koolejka. safarada xilliyo isku dhowdhow wadamada kala duwan layskaga guuro iyo dugsiyada caruurta laga bedbedelo ayaa la sheegay inay keento dibudhac dhinaca waxbarashada, habdhaqanka bulshada iyo laqabsiga deegaanada cusub oo ku adkaada. maxamed yuusuf breed oo ku magac dheer badda ayaa sheegay in uu wadamo badan oo qaaradaha afrika, yurub iyo amerika uu ku dhigtay intii uu ku guda jiray heerkiisii koowaad ee jaamacadda, sidoo kalena wuxuu sheegay in howlo ganacsi la xidhiidha dartood uu u tegay in ka badan 50 wadan oo afrika, asia iyo yurub u badan. maxamed breed waxa uu dhowaan qoray buug uu ugu magac daray dolaal oo uu kaga sheekaynayo waayo aragnimadiisa socdaalada badan ee uu galay. waxaanu VOA uga waramay saameynta ay dhallinyaranimadiisii iyo waxbarashadiisi ku yeelatay qaaradihii uu iskaga gudbay.
waxaan ahaa lodkii baxay ee detrade for waxbarashada dhammaystay
dugsiga sare
sekondariga dugsiga sare hargeysa ku dhammaystay. kabacdi waxaan nasiib daralam ka mid ahaa lodkii la xiray berigaasida dhallinyarasi la diri jiray ee dilka lagu xukumay asxaabtaasan ahaa nasiib wanaag. aniga waxaan ka mid noqday kuwii ka badbaaday. qoladii xamar tagtay waan noqday jaamacaddaan galay, jaamacaddii medicina markan galay. markan dhigtay sanadkii labaad ku jira caafimaadka, nasiib wanaag waxaa soo baxay scholarship safaaradii talyaaniga xamar ay maaliinka soomaaliya siinayso jineerada talyaaniga loo qaaday jaamacad ku taalla ayaan imtixaan u galay. waxbarashadaan ku wanaagsanaan jiray nasiib wanaag waan ka mid noqday ardadii shan arday oo la qaaday baan ka mid noqday. sidii baan ku imid jaamacad ku taalla talyaaniga oo lagu dhiganayay maariinka jineera maariinka soomaaliya loo
maraakiibta
ahaa. markan sanad dhigtay may june buu dhammaanay ADR-kii. markuu dhammaadana waxay ahayd in bractic la baxo oo markab la raaco si loo soo baractic gareeyo navigationka oo ku jiray waxbarashada qeybka ahaa si aanu saddex bilood ugu soo wareyno yurub, toban wadan oo yurub ku yaalla.
marka ma markabkiibaad kaga hadhay wadamadii yurubeed maraysayneed tababarka ku qaadanayseen markabka
jarmalka markabnen marka jarmalka ha jarmalka iska dhiibna marka dhowr ilaa atan ayood markii joogaadu kabacdina waan kasoo baxay dhammaak baan imid waanayi ayaamood joogay waxaa lagugula taliya in sweden iska dhiib adu september 13-keed baan sweden iska dhiib.
marka sweden ayaa degtay oo aad waxbarashadaadii mar kale dib uga bilowday.
marka jaacaddii dib ugu noqday ayaan siri maraykan kusoo dhammayso dabadna maraykan 94-kii baan waxaan san franciscan jaacad ku taalla waxaa la yidhi first of california san francisco oon transfer soo qaatay. marka anoo ardayan soo bedelaad waxaan soo qaatay transfer.
haddana maraykankii dib baad uga guurtay, ganacsibaad bilowday, waxaad dib ugu noqotay dalkii swedened ka timi, haddana ingiriiskaad uga sii guurtay, wadamada kala duwan iyo luqadaha kala duwaneed wax ku baratay, iyo mar walow aad bedelaysay wixii aad baranaysay, saameynta ay kugu yeelatay bal nooga waran.
horta runtii de luqadaha barashadood mar walba waa dhanka togan uno wax badan oo negatif ma laha, laakiin waxaa negatif runtii ahayd oo buugana waxyaalahan u qorayba kowka saaray oo dardaaran aan doonay dhalinyartigalaadho 99-kii saaray ayaan qaatay digrigii koowaad. waxaan bilaabay 85 baan jaacadda bilaabay, 99 waan qaatay. waa shan sano, waa
14 sano.
marka waxaan maray medicine baan maray, waxaan maray engineer maalinka, waxaan computer technology engineer baan maray, markii dambena social science baan ku qaatay. marka waxaan uga socdaa duruuf waxaa jirto, laakiin boodboodku kolley hadduu qofku badbedelo.
maxamed yuusuf breed badda oo isaga iyo qoyskiisu ay haatan ku nool yihiin dalka sweden ayaa sheegay in uu ka wacyigeliyay dhallinyarada tahriibta iyo safarada nafhurka, ka qayb qaadashada siyaasadda qalalaasaha ku dhisan iyo colaadaha hubaysan, si waqtiga ay ku jiraan waxbarashada dugsiyada ilaa jaamacadda ay deganaansho ugu qaataan. geesta kalena doctor edward hawkinson oo ka tirsan macadka daraasadda iyo barashada kuriinka iyo horumarinta maskaxda caruurta oo ku yaala dalka kanada ayaa sheegay in caruurta inta ay ka yar yihiin 15 jirka wax ku barta dugsiyo kala duwan ama si dhaqsaa looga bedelo waddanka ama magaalada ay ku nool yihiin ay helaan waayo aragnimo iyo khibrad ka horeysa dhigooda aan ka safrin magaalada ay ku dhasheen, balse ay la kulmaan marxalado qallafsan oo maarayntooda aanay maskaxdoodu qaadi karin.
I have trouble sometimes my own institution getting data on all the people with certain conditions cared for, mental health issues, substance abuse, attempted suicide and criminality.
mararka qaar waxaa dhibaato ah warbixinaha macadkayga soo gaadhaya oo muujinaya dhammaan dadka qaba xaaladaha kala duwan oo ay ka mid yihiin xanuunada maskaxda, isticmaalka maandooriyayaasha, ku dhiirashada faldembiyeedyada qaar, iyo inay naftooda ku dhagaroobaan. markasta oo geedigu batana xaaladahaasi way sii kordhaan.
mahadsanid sahra ciidla nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
dadka badan 100 qof ayay booliska magaalada London xabsiga u taxabeen iyaga oo dibadbaxaya kana soo horjeeda xeerka cusub ee booliska England iyo weli siinaya awoodda cusub oo ay ku xayiri karaan mudaharaadyada iyo rabshadaha. 107 qof ayaa lagu xiray saldhigyada booliska ee ku yaala magaalada London iyadoo lagu eedeeyey inay khalkhaliyeen nabadgelyada, kicinta rabshado iyo inay ka hor yimaadeen shuruucda u taala xayiraadda xanuunka COVID-19, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
dad badan waxay aaminsan yihiin inaan la joogin xilli la mudaharaado sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 awgood. xataa waxaa mamnuuc ah in dad gaadhaya dhowr qof ay isugu yimaadaan goob. laakiin dadkan maanta dibadbaxayay taasi uma ay muuqan. gabar ka mid ah dadka mudaharaadayay ayaa laga helay boorso ay sidatay mindi ugu jirtay. booliisku waxa ay sheegeen in badiba dadka dibadbaxaya ay u hoggaansameen xeerarka kala fogaanshaha iyo saabxirka ee lagu ilaaliyo fiditaanka xanuunka COVID-19, laakiin ay jireen dad badan oo aan dan iyo muraad taas ka lahayn. taliye ade adelakan oo isagu maanta ahaa madaxa howlgalka booliisku wadeen ayaa warbaahinta u sheegay in dad badan oo ka mid ahaa dibadbaxayaashu ay dhegaysteen booliiska, laakiin ay jireen kooxo badan oo iska dhaga maray amarada ay booliisku siinayeen. dadkan ayuu sheegay inay marar badan oo ay booliisku codsadeen in la kala dareero ay diideen. waxaanu sheegay inaanay ka ogolaanayn kooxo marin habaabiya ujeedada dadku ay isugu soo baxeen. dibadbaxyada waxaa dhaliyay xeerar cusub oo dhowaan la hindisay oo booliiska siinaya awoodo dheeraad ah oo ay ku xanibi karaan mudaharaadyada aan wadan rabshadaha, oo ay ka mid yihiin kuwa loo arko inay buuq dhalin karaan. booliiska iyo wasiirada dowladda ayaa difaacay xeerkan iyaga oo sheegay in sharcigani muhiim yahay, looguna baahan yahay in lagu xakameeyo dibadbaxyada keeni kara xasilooni darada, sidii ay hore u dhacday sanadkii 2019 oo ay booliiska London xakameyn kari waayeen mudaharaadyo lagu xidhay buudooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada London. jeremy corbin oo hore u ahaan jiray hogaamiyaha xisbiga mucaaradka britain ee loo yaqaano the labour party ayaa isagoo dadka mudaharaad iyo kula hadlayay fagaare kasoo horjeeda baarlamaanka britain xeerkan ku tilmaamay inuu yahay khatar. dibadbaxyo noocan oo kale ah ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyinka birmingham, liverpool, newcastle, weymouth iyo bournemouth iyo deegaano kale oo ku yaala dalka britain. dhinaca kale, xaafadda ealing oo ku taala galbeedka magaalada london ayaa ay booliisku maanta waxa ay gudaha u galeen kiniisad ay ku sugnaayeen dadka kasoo jeeda dalka boolishka oo xaafaddaasi ku badan. booliiska ayaa dadkii kala dareeriyey una sheegay haddii aan si deg deg ah loo xidhin kiniisadda ay ganaaxi doonaan qofkiiba 200 guinea. dadkaasi ayaa lagu eedeeyey inay ka hor yimaadeen shuruucda u taala xanuunka COVID-19 ee aan la ogolayn in laysugu yimaado meelaha ay ka mid yihiin kiniisadaha iyo sidoo kale meelaha ay dadku ku caweeyaan. 17-ka bisha May ayaa la filayaa in la khafiifiyo xayiraadda dalka britain saaran, laakiin waxaa dhici karta inuu isbedel yimaado. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a ee london.
halkani waa washington. madaxweynaha dalka congo Felix Tshisekedi oo hadda ah gudoomiyaha xilligan ee midowda afrika ayaa ku baaqay in xiisadda webiga nile ee u dhexeysa dalalka masar, suudaan iyo ethiopia lagu dhameeyo gudaha ururka midowda afrika. warbixin arintan ku saabsanna waxaa inoo soo diray wariyaheena xuseen cismaan saxnuuni.
madaxweynaha congo ayaa sheegay shirka saddexdaasi dowladood ugu bilowday magaalada kinshasa caasimada dalkaasi ujeedkiisa in uu yahay in dib boorka looga jafo wadahadaladii u socday dowladaha masar, suudaan iyo ethoobiya waa sida ay baahiyeen warbaahinta dalkaasi. gudoomiyaha xilligan ee ururka midowda afrika ahna madaxweynaha dalka congo master felix ayaa hoose ka xariiqay sida daruuri ay u tahay in xiisadda biyoxireenka ethoobiya ee webiga nile in lagu dhameeyo gudaha ururka iyadoo aan loo baahnayn, buu yidhi, faragelinta dowladaha ka baxsan afrika. sidoo kale madaxweynaha dowladda congo ayaa si adag u sheegay in ay qasab tahay ilaalinta arrimaha bani aadanimada ee ka dhalan kara biyoxireenka Ethoobiya iyo weliba xaqiijinta danaha ama masaalixda saddexda dowladood ee Masar, Suudaan iyo Ethoobiya. Dhinaca kale, dowladaha ku muruunsan biyoxireenka Ethoobiya ayaa shir heer wasiiraha uga furmay dalka Congo maalintii shalaya, kaasoo socon doona muddo 3 maalmood ah. Wasiirada waraabka iyo biyaha oo ay wehliyaan wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethoobiya oo shirkaasi ka qayb galaya ayaa lagu wadaa sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha sababay in uu burburo wadahadaladii u dhexeeyey saddexdaasi dowladooda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa goor hore sii sheegtay in ay rajaynayso in wadahadalada lagu soo afjaro xiisadda biyoxireenka Ethoobiya, islamarkaasina la gaaro heshiis qaanuuni ah oo xadidaya qaabka loo buuxinayo biyoxireenka Ethoobiya. Bishii hore ayay ahayd markii dowladda Suudaan ay dalbatay wadahadalada lagu doonayo in lagu xaliyo xiisadda biyoxireenka Ethoobiya in laga qaybgeliyo dowladda Mareykanka, Midowga Yuruba iyo Qaramada Midoobay, taasoo ay diiday dowladda Ethoobiya. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Assisi uu sheegay maalintii Salaasada qofna in uusan qaadan karin dhibic ka mid ah biyaha Masar, isaga oo ku hanjabay in dowladdiisa awood u leedahay waajihida khatar kasta oo ka timaada ama ku timaada amnigeeda biyaha. Haddii lagu soo xadgudbo biyaha Masar, mandiqada oo dhan waxa ay noqonaysaa mid aan deganayn, ayuu si adag u yiri Assisiga xukuumadda dalkani Masar. Xiisadda u dhexeysa dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethoobiya ayaa bilowday sanadii 2011 kadib markii Ethoobiya ay bilowday dhismaha biyoxireenkeeda iyadoo oo sheegtay in ay ka dhalin doonto koronto, halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay sheegeen in uu halis ku yahay xuquuqda biyaha ay ka helaan wabiga Nayla. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codkaas Sureer Axmed Faarax iyo heestii Looni.
dhegeystayaal, idaacaddeedii subaxnimo idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Imaan iyo Saare Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo intaynu haddii Allaah awoodda lihi ogolaada hawada ku kulmayno, waxaan idin leenahay sida ay nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Jordanian authorities said Sunday that they foiled a malicious plot by a former crown prince to destabilize the kingdom with foreign support, contradicting the senior royal's claims that he was being punished for speaking out against corruption and incompetence. Faced with rival narratives, the United States and Arab governments quickly sided with Jordan's King Abdullah II, reflecting the country's strategic importance in a turbulent region. Domestically, Prince Hamza unprecedented criticism of the ruling class without naming the king could lend support to growing complaints about poor governance and human rights abuses in Jordan. At the same time, the king's tough reaction, placing his popular half-brother under house arrest and accusing him of serious crimes, illustrates the limits on public dissent he is willing to tolerate. The owner of a construction truck that caused Taiwan's worst rail accident in decades, killing at least 48 people, apologized in tears while being led away from his home by police on Sunday. The unmanned truck's emergency brake was not properly engaged, according to the government's disaster relief center. As investigation continues as to how exactly the vehicle slid down onto the tracks Friday from a nearby construction site on the mountainous coast, the truck was hit by a passenger train carrying nearly 500 people, which derailed just before entering a tunnel, crushing many passengers inside the mangled train carriages. This is VOA News. Drug maker Johnson & Johnson says that it is taking over a manufacturing facility in the U.S. city of Baltimore after 15 million doses of COVID vaccine were ruined last week. The incident delayed further shipments of the vaccine. The plant is run by Maryland-based biopharmaceutical firm Emergent BioSolutions, producing both Johnson & Johnson one-shot vaccine and the Oxford AstraZeneca vaccine. Johnson & Johnson confirmed workers accidentally mixed up the two vaccine ingredients several weeks ago, spoiling the company's 15 million doses. That's according to the New York Times. Federal officials attributed the mistake to human error. The U.S. Food and Drug Administration is looking into the matter that will delay authorization of the plant's production lines. The contaminated vaccine doses are expected to be delivered by the end of April to the United States nationwide. However, the incident will delay future shipments of this batch of vaccine in the United States. The error does not affect any Johnson & Johnson doses that are currently being delivered and used nationwide. All those doses were manufactured in the Netherlands. Everyone in England will be entitled to take a rapid COVID-19 test twice a week to prevent outbreaks and find those people not displaying symptoms, under plans to be announced by British Prime Minister Boris Johnson. Johnson is set plans to the region and the economy and reopen the economy and eventually launch international travel when he updates the coronavirus roadmap, aided by one of the fastest vaccine rollouts in the world. The gradual relaxation of rules will also be aided by the increase in testing availability. As much of Europe enters new lockdowns to tackle surging cases, Johnson is giving an update on his staggered plan to ease restrictions in the coming months. Venezuela President Nicolas Maduro announced Sunday he will extend for the third consecutive week lockdown restrictions to curb the spread of COVID-19 throughout the crisis-stricken South American nation. The additional seven-day extension comes after the country saw an increase of 70% of infections registered in the last 7 days alone. He indicated that the increase in positive cases is linked to the presence in 13 regions of the country. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, April 5th, and here are some of the stories we are covering. Nigeria's Air Force says the mystery of a missing Alpha jet will soon be resolved.
I believe that in no distant time, the Air Force should be able to unravel the whereabouts of the exact spot that the aircraft actually crashed. And by the grace of God, recover our two pilots.
Worrying trend in Benin as that country prepares for presidential election next week. A spokesperson for Zambia's main opposition explains why he defected to the ruling party. The UN says crippling debt keeps developing countries mired in poverty. And Ethiopia says Eritrean troops are withdrawing from Tigray province.
What makes the region stronger is that the conventional war is now over, as the government says, so the presence of Eritrean troops wouldn't be needed as much, I think. So we have to, I think, trust and believe that is happening currently.
Cameroon mourns the death of Christian Cardinal Toume. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. The chief of the Nigerian Air Staff says the crash of the Alpha Jet aircraft that was declared missing on March 31st this year was caused by other factors soon to be determined. Air Marshal Oladayo Amao made the comments during a visit Sunday to the air components of Operation Lafia Dole in Maiduguri. He said the crash of the Alpha Jet should inspire Air Force pilots to remain resolute in the fight against insurgency. Boko Haram has said it shut down the aircraft. Air Commodore Edward Gakwe is the Director of Public Relations and Information.
First of all, the visit was aimed at being well briefed about the efforts that have so far been made towards finding the crash site of the ill-fated Alpha Jet aircraft. And while there, he received a well-informed brief by the Joint Task Force Commander, Major General Farouk Yahya, on the collaborative efforts between the Army and the Air Force. And he was also briefed by the Air Component Commander of the Joint Task Force, Air Commodore Nnamdi Ananaba. So both of them told him the effort that they've been made. And he also made some inputs, and I believe that in no distant time, the Air Force should be able to unravel the whereabouts of the exact spot that the aircraft actually crashed. And by the grace of God, recover our two pilots. And it was also an event for him to boost confidence of our troops and to make them understand that the Nigerian Air Force, the Nigerian Armed Forces, and indeed the entire nation is behind them.
So on the crash of the jet aircraft, you say what's next now is to recover the aircraft itself and to determine what caused it to crash. Is that correct?
Yes, to determine what led to the aircraft disappearing from radar at that point in time on the 31st of March, to locate the crash site, recover the aircraft and the two missing pilots.
What about this video shown on the social media from Boko Haram and that they shut down the aircraft?
I think that in itself has been declared to be a false narrative. We didn't even give credence to that because recall that as soon as that video came out, the Nigerian Air Force released a statement stating that the clips in the video just didn't add up. You can't have that blast of an aircraft as fast as the Alpha Jet and still find most parts of its fuselage intact. And a Swedish journalist, investigative journalist, went a step further, analyzed it, and I don't know which tool he used, and found out that the blast that they were claiming was the blast of the Alpha Jet aircraft was indeed a blast of a helicopter blast that happened in Idlib in Syria.
Yet the military has lost an aircraft. And so the air marshal, what did he say in terms of this engagement that the military is involved in against Boko Haram? How is that going?
The operations are going very, 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 very well. I can assure you on that. The efforts are being sustained. Our troops are undeterred. They are unrelenting. And I can assure you that the fight goes on. The firepower continues. The close air support will go on in support of our troops.
Air Commodore Edward Gapkwe is the Director of Public Relations and Information. The spokesperson for Zambia's main opposition United Party for National Development, UPND, defected to the ruling Patriotic Front Party last week. This as Zambia prepares for presidential election this year. Charles Kakoma had been a member of the UPND for 22 years and 14 of those years as spokesperson for the party. He says he left because he felt the party sidelined him and the people of his northwestern province.
I say that we have differences in approach on how to run the party. We had agreed, if, for example, that in our quest to unite this country, we must have leadership that represents fairly all those language groups and regions in Zambia. And it was agreed that that is the approach to take. But after our national convention, where we are electing leaders, of course, I myself will make the victorious. But in the power sharing arrangement, I found that the region I came from was underrepresented. And I tried to make representations that there must be fair and equitable representation from all regions, including my own region, where I come from. And that was not done. And therefore, I thought that when disagree with your party or with your leader on a principle, it's better to quit. And I quit.
You mentioned that you had some party elections. Is it true that you left the party because you did not get the post of vice president?
No, that's not true. I was not even in such a position. But obviously, what happened is that even after I won that election at the convention, the president decided to remove me as the party spokesperson. That is the only thing that happened. Of course, for me, I was prepared to serve in any capacity, in any position in the party. But only on condition that there is fair and equitable power sharing among all regions in the country. So I felt that I could not continue to serve the party and the president under such circumstances. That's why I left.
You are from the northwestern province, is that correct?
Yes, that is correct.
So some people say that that's being tribalistic and regionalistic. What's your reaction to that?
No, the issue that our party has been criticized and labeled for being tribal, in the sense that the region where the party president comes from, in the southern part of the country, they are Tonga-speaking people. So our critics, including the ruling party, were saying this is a Tonga party. And I thought that to be able to remove that tag, we needed to bring in more people from the other regions, including the northwestern region where I come from. So maybe there's a misinterpretation of who I stand, that I'm fostering regionalism. No, I want to unite the country to remove away the tag of tribalism from our party.
That's Charles Kakoma, former spokesperson for Zambia's main opposition United Party for National Development. He was speaking with us from the capital, Lusaka. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, April 5th. Ethiopia said over the weekend that Eritrean troops have begun retreating from Ethiopia's northern Tigray region. This follows accusations of human rights violations by Eritrean forces in Tigray. The Ethiopian Foreign Ministry said Ethiopian National Defense Force has taken over guarding the national border. The reported withdrawal comes after G7 countries, including the United States, demanded an unconditional and verifiable withdrawal of Eritrean forces. Dr. Masembet Asefa is the assistant professor of law at the Addis Ababa University School of Law. He says the Ethiopian government statement should be considered true because the government has said that conventional war in Tigray has ended.
We have to believe that because Prime Minister Abiy went to Asmara to discuss about these issues, if you remember, just about 2 weeks or 3 weeks ago, and the withdrawal issue came in after a consensus proposed by the Eritrean President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy Ahmed. So you would believe that. I mean, what makes it maybe the reason stronger is that, I mean, the conventional war is now over, as the government says, so the presence of Eritrean troops wouldn't be needed as much, I think. So we have to, I think, trust and believe that is happening currently.
There's some suggestion that Eritrean troops may have gone into Tigray with the full knowledge of the Ethiopian government. What is the government saying?
Yeah, I think there is a level of confusion because for me personally, I also get baffled by the international pressure on Eritrea. If it's about human rights concerns, that I think very correctly noticed, and I think the Ethiopian government has said that any kind of violation of international law principles and humanitarian law principles would have to be addressed. But like I said, I mean, Eritrea and Ethiopia after Abiy Ahmed came in are two friendly states, and Ethiopia actually can invite any, let alone a friendly nation like Eritrea, which has a very strong cultural and historical ties with Ethiopia, even a third-party state, if it wants any support. So I don't understand really the outcry, I think, from the West, to be honest.
There have been two reports in the past week or so, one the CNN and then the BBC, about Ethiopian military massacre in Tigray, to the point that they're calling for United Nations involvement. What is the government saying about these reports?
I have read the reports. To be fair, I think one needs to understand that the Ethiopian National Defense Forces, as far as I understand it, has a very good track record in terms of the discipline they show in military operations and engagements and complying with rules of engagement in international law. That's why you see Ethiopia as the largest contributor actually in peacekeeping in many areas, including in the Abyei region in Sudan, and also the deployment in Somalia. The Ethiopia's involvement in peacekeeping goes back during the Congo crisis as well in the back in the decades. But like I said, I think there might be instances, and we cannot be definitely sure, that there wouldn't be violations of human rights. Personally, some of the evidences, I think this could be a personal, I think, critic, but the media reporting has been, I think, too much for me. You know, although there are instances and I think the allegations of violations of human rights, you don't find very conclusive evidence on these things. And the reports by CNN and does indicate some level of violence, I think. But I think this needs to be more investigated for me.
Dr. Masembet Asefa is the Assistant Professor of Law at the Addis Ababa University School of Law. He was speaking with us from Addis Ababa. A new study says developing countries will have difficulty recovering from the devastating impact of the COVID-19 pandemic without relief from crushing debt burden that is keeping them mired in poverty. The United Nations Development Program released this study ahead of this week's World Bank International Monetary Fund meetings. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The UN study finds 120 low- and middle-income economies will owe more than $1 trillion in debt service payments this year. It reports 72 countries classified as vulnerable are responsible for more than half that accumulated debt. UNDP Administrator Achim Steiner says these 72 countries are facing sovereignty or liquidity challenges that will crowd out important socioeconomic expenditures crucial for the well-being of their people.
We need bold new mechanisms. These are urgently needed to help low- and middle-income countries address crippling debt, which has been sharply worsened by COVID-19 and which will prevent vital investments to tackle poverty and climate change for years to come. Investments that we are seeing in a number of wealthier countries now playing out and unfolding. The service of public debt crowds out room for these investments in developing countries.
Steiner says most of the advanced economies are looking forward to a rapid recovery from the pandemic this year. However, the same cannot be said for the poorer countries. He says they are facing increasing poverty as COVID-19 continues to wreak havoc with the physical and economic health of their societies. He says a number of wealthier countries are investing significant amounts of money in stimulus packages to tackle the pandemic and boost their economies. He says similar investments are needed in developing countries, adding they would be transformative. For example, he says funding in Africa could help the continent recover from the pandemic based on green energy technology.
There are, as of this year, still 600 million people on the African continent that have no access to electricity. Nothing would be simpler than to drive a recovery and an energy transition with a significant investment in renewable energy infrastructure, helping to both accelerate development on the African continent and accelerate the transition towards a clean energy infrastructure for what will soon be 2 billion people on the African continent by the middle of this century.
UNDP economists say debt distress and vulnerability do not just threaten the poorest countries. They say middle-income countries and small island states also are buckling under heavy debt burdens. They urge delegates attending next week's World Bank IMF meeting to agree to provide liquidity support to all seriously indebted countries. Given the magnitude of the crisis, they say a combination of debt restructuring, additional financing, and reforms are needed. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Cameroonians are mourning the death of Christian Wigan Tumi, a Catholic cardinal who was well known for advocating for peace in the ongoing Anglophone separatist crisis in the country. The 90-year-old cleric was abducted for 24 hours by separatist fighters in November for asking them to disarm. He died on April 3rd. Tumi gained popularity when he advised the long-serving 88-year-old Cameroonian President Paul Biya against running for presidential election, but Biya refused. Mogi Edwin Kizika has more from Yaoundé on the legacy of someone that his followers said was a cleric who crusaded for peace and defended human rights.
Je parle à un fonctionnaire au Cameroun. Je suis du Cameroun.
That's the voice of the late Christian Wigan Tumi, broadcast by many local radio and TV stations in Cameroon, including Equinox TV, Royal FM, and Magic FM. The audio comes from a sermon Tumi gave in 2010 while he was Archbishop of Douala. The Roman Catholic Church said Tumi died in the coastal city of Douala on Saturday.
À l'école catholique, on nous a toujours dit voler, c'est un péché.
In the audio, Tumi says any Christian who has siphoned off state funds should refund the people's money. He says Catholic teachings oppose theft. Those who have stolen government money, he says, must confess and refund the stolen funds if they intend to be accepted into God's heavenly kingdom. Tumi's sermons were broadcast on local stations such as Equinox TV, Royal FM, and Magic FM, and were aimed at rooting out Cameroonian corruption. His message resonated beyond the confines of the church. Musa Umaru is the coordinator of the Council of Imams and Muslim Dignitaries of Cameroon and says Tumi was influential in promoting dialogue between rival religious groups and churches in Cameroon.
Le Sud-Amérique est particulièrement touché par la mort.
Umaru says the council is saddened by the cardinal's death. He calls Tumi an apostle of peace who stood for interreligious dialogue to eliminate tensions between Cameroon's Christian denominations and Muslims. Tumi died when he was 90 years old. He was abducted by Anglophone separatist fighters in Cameroon's crisis-prone northwest region in November and released after 24 hours. Separatists claimed responsibility for the abduction on social media. They said they were angry over the cleric's suggestion that fighters should disarm and work toward a peaceful resolution in the restive western regions. Tumi accused both the military and separatist fighters of human rights abuses against civilians, burning public infrastructure, looting, rape, and sexual violence in the region in media appearances. He also asked the government to withdraw its military from separatist areas and called for a ceasefire to end the separatist crisis. The governor of the English-speaking Northwest region, Deben Chofo, said the cardinal was a peace crusader.
He has been longing for peace, and he was kidnapped when he tried to bring the message of peace to the people. He sent a report to government suggesting that the government should continue to stretch the hand of fellowship to the young who are still in the bush, asking them to come out of the bush and join the other Cameroon to rebuild this nation.
Before Cameroon's October 2018 presidential election, Tumi gave interviews in which he asked long-serving Cameroon President Paul Biya to give up power. Tumi said Biya, who was 86 in 2018, was too old to lead the country successfully. The Biya administration strongly criticized Tumi and called him a controversial religious leader. Andrew Nkea, Archbishop of the Bamenda Archdiocese in the English-speaking Northwest region, said Tumi was a courageous prelate who defended the rights of the marginalized.
We remember Cardinal Tumi as a fearless apostle. He is a man who stood for the truth and was completely unwavering when it came to matters of justice and of truth.
Nkea said Tumi educated hundreds of street children, fed the poor, and provided funds to treat the sick. Tumi was appointed cardinal in 1988 by Pope John Paul II. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Easter Monday morning to you too, James. We begin the sport in Istanbul, Turkey, where Kenya's Ruth Chepngetich smashed the women's half marathon world record on Sunday in a time of 1 hour, 4 minutes, 2 seconds. The marathon world champion sliced almost half a minute off the previous best mark of 1 hour, 4 minutes, 31 seconds set by Ethiopia's Ababel Yeshani in February 2020 in the United Arab Emirates. Ruth Chepngetich was followed across the line in Turkey by Ethiopia's Yelmaziv Yihalo in 1 hour 4 minutes 40 seconds, with Kenya's Heron Obiri third in 1 hour 4 minutes 51 seconds. The 26-year-old is winning the race for a third time after her triumph in 2017 and 2019, where she put clear of Yihalo in the final stages to seal her place in the record books.
Yes, I was confident. Yeah, I enjoyed the race. Though it was tough, but I used my mind to focus on it so that I managed to win.
This was the first time three women have finished inside 65 minutes in one half marathon. World record holder Kipwood Kandi won the men's race in a course record of 59 minutes 35 seconds. And now to weightlifting. 6 countries combined to secure the 12 Olympic berths in men's freestyle that were on the line on the final day of the African and Oceania Olympic qualifier on Sunday. Algeria led the way by capturing 4 quarters, while Egypt, Tunisia and Guinea-Bissau claimed 2 each. Senegal and Nigeria also registered their names by claiming a berth each for the Tokyo Olympics. On Saturday, host Tunisia claimed 4 more places at the Tokyo 2020 Olympics as women's competition took center stage. Nigeria will have at least 4 women also competing in Tokyo after blessing Oborodudu's 68 kilograms gold medal and silver medal finishes from Idris and Aminat Adeniyi at the 50 kilograms and 62 kilograms respectively. In cricket news, South Africa's men national cricket team, the Proteas, claimed a 17-run victory in the second ODI against Pakistan on Sunday. The win ensures South Africa go into Wednesday's climax in Centurion with the series scored at 1-1 and also drew a line under 2 consecutive losses in what is usually a showpiece fixture on the local cricketing calendar. And now to football, where defending champions Al Ahly booked their place in the quarterfinals of this season's CAF Champions League after securing a draw away to El Merrikh in Sudan on Saturday. The Egyptians came from 2 goals down to force a 2-2 draw at the El Merrikh Stadium in Omdurman to secure their place with 1 game to spare. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
And that's it for this Monday, April 5th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington saying, have a great day.
VOA brings you the best in African music on the African beat. African Beat showcases the latest and the greatest of contemporary African music, from bubu music to hip life, bonga flavor to sukus, Afrobeat to ndumbulu and makosa to kwaito. The African Beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Hello, I'm Douglas Simpoga, host of VOA's Reporters Roundtable.
Join us every Thursday as we discuss important African topics and events. I'll have a panel of African journalists and expert guests to discuss the topic at hand. We take a deeper look at important African news topics. That's Reporters Roundtable every Thursday at 17:30 UTC, right here on VOA Africa.